O le tā ina o se la au, e pei o se kitara, piano, ukulele, mikulini, ia ato ai ma lousi ufofonga, I se pese. Po se au fai pese o le lotu, ia pēnā o oe lava. Ua iloa I nisu esu enga wha fō mai, ma nisu esu enga wha sai kolosi, ma nisu esu enga wha sai anisi. Le ao ngā tele, o le tā ina o se la au, ia ma le pese, I le soifua mā lolo ina wha ale tino, ma le soifua wha ale mā fau o tangata. Ai mai se lava, I tangata ua mā tutua, ia pē ua la la ngoto le soifuanga.
La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total
O le la au le nā, o se la au e te le ona mānoa po se harp, mai le atunu o Paraguay. Talu mai ona talavou le li o Juan Blankevoort, o ia le nā o lo o tāina le harp. O lana mea fia fia lea e mapu iai, o le tāina o lana harp. Ma e ui ina umi ona ia tāina le la au. Ae ele o ngata ai lona fia fia, ele o ngata ai fo imalona fia I loa atili. O isi tu ai ngā musika e mawhai ona tā ina I lana la au, le hap.
Music has been a part of my life, a great part of my life all the time. Contrary to popular beliefs that you get in old, you get in more senile type of thing, it's the contrary. I can get challenged to play more sophisticated music or more difficult passages.
O Iwan na whanau I Chile, ai ualewa o nga umau I Ausitalia nei. Ma etele ina tā whaatasi ma pepese malana wō o Patricio Espinoza, le epe ona tā inātu I le amatanga o le tātou lipoti. Wa owa nei le ta iono sa fulu tau sangalo la mātutua. Aina whaalia e Patricio Espinoza, ua sili atu ona le leia la tā I le teimile nei ua mātutua, ona ole mafuta pea, ma la au le hap, ia, ma mafuta pea le la whainga wō I teimi uma,
With age, I guess they mature, they become, I don't know, maybe sweeter and they play and they learn maybe a lot of tricks that did not know when we were young. And I am glad myself that I become older. My love for the music and my love for the culture of musical instruments and musical life is for me, it's been my life.
Patricio Espinoza. Masalo e pei lava o le kitara, se I whae a whae tu se I le kitara. E le etu tusa umata ale ni le tā kitara. E le etu tusa lau tā kitara, ma le tā kitara Eric Clapton, ia po George Benson, ia po Harry Miller. E le etu tusa fo I le tā kitara, a le toa tele o lo o fia fia e tā kitara, ia ma I la tau e polofesa. A e le o le itu le nā e tā ua. Wailoa iso esu enga a Dr. Jennifer McRitchie. Ile so o tanga o le musika, ma le faaolo o la ina o le fai aise I tulou. Oso esu enga ile matanga luenga o le Marx Institute for Brain, Behaviour and Development I le Universite o Western Sydney. E o itangata faato a mata o na o I ele ta ino se la awepi o le kitara, le piano po le ukulele. I le teimi lea ua mātutua ua owa I le ono se funuma le lima tau sanga le mātutua. Na saunoa Dr. Jennifer McRitchie, o lo mōlima wina I pēr le ao ngā. I lo lato uso I fua mā lolo I na faa le tino, ma le faa le mā fau-fau. O le amata o nā o ina, le tā ina o se la au. Ma pese-pesenga po musika. O lana so esu enga na faya I tangata mātutua, na faa to a amata o nā o ina le tā piano, ina ua owa I le ta iono sa funu ma le lima tau sanga le mātutua. Na ia whaalia, na iloa ai, e mawhai lava e tangata ua owa I le ono sa funu ma le lima tau sanga le mātutua, o na haose to mai fau,
Some of the things that people believe about playing a musical instrument is if they've never done it in childhood, they've passed it by. It's something that they can't do again. But what we know is actually is that the aging brain is plastic, so it means that we can still learn new skills as we get older. So what I wanted to do was a research study looking at people over the age of 65 to see if they could learn to play the piano over a period of 6 weeks and how that would help with their hand function in daily life.
Dr. Jennifer McRitchie. O se tasi na awai ile su asu engale nei, ma o ile na ta piano, o le tamaita i o Mary Webb, ua fitu se fulma le valu tau sanga lona matua. Na faali e Mary Webb, lona fia fia e tāna le sona. Ma ia langona ina le ao ngā, ile faaola o la ina o lona mafaufau, ma toe to leni ai, o na tamaita ma ilima.
Just the enjoyment of music, you know. And meeting the other people too, you know, that was good because we were in a group. And I really enjoyed it. I've always wanted to play the piano. And I'd like to continue learning, you know. I was practicing every day when I got home and I enjoyed it. Got me brain going a bit more, you know, my fingers, because I've got trouble with my fingers, and it was good.
Mary Webb. Na faalia Dr. McRitchie. Tusa pe na o se te mila ititia faalu ilia oina o se musika. E te lelo na o ngā i le mafaufau ma le tino o se tangata matua. Ina ua mai a le ono vai aso le a o ngā tāpiano. Na su esu ele tūlanga o tangata na o onga i le whaionisi o ngā yoinga. Na iloa ai, le si itia o le tūlanga i le vaveo na iloa ia le tali o fesili. Le vaveo na whaatino se ngā luenga e wha o ngā i nai lima matama i tama i lima. Na saunoa Dr. McRitchie, e pei ua whafangu e lea o ngā tāpiano. Se so o tanga i le whai ai, matama e tama i lima.
They did show increases in their processing speed, so being able to do tasks a little bit faster. And we also saw that that connection between their brain and their hand muscles was a lot stronger. In a task like playing the piano, you're using your fingers an awful lot and you don't obviously know that that's what you're doing because actually it's quite enjoyable. So after a certain period of time, what you'll find is that actually your connection between the brain and that muscle is getting stronger because you're practicing. So really, it's something similar than if you were to do hand exercises, but because it's a lot of fun and because you're getting other benefits out of it, it's a bit more subconscious.
Dr. Jennifer McRitchie. O le tama ita i o Sil Shin, e whaonga ina musika e whesoasoa ni ai, i mā fawfau o tangata mātutua o loo tausia i nōfuanga o nursing homes. Na ia tā ua le tele o teimi e maofai, i le whaanga e tia o tangata mātutua pe a whaalongo i musika. O le isi mea e silio nōfofongia, wa ia mōli mawina. O tangata mātutua e a awhia i le ngālo ngalo, po o le dementia. Na ia tā ua uole o toe mawhaio na tautala mai. Ai a usu se pese, na te mana na tua o mua lava upu.
I know a lot of music therapists have seen that. So there are many residents with advanced dementia who can't speak, but they can sing. And they can remember every word of the song.
O le whautuanga Mary Webb i tangata mātutua o lo o mau mau le taimi i lumo le TV, ia po o masini poka. O nea lava e lava le taimi. E te fia fia ma whaolo o lailo ma fau se itulo, te aha o le tā ino se la au.
The age is only a number. Don't worry about how old you are. It's an, you know, just get in there and do it.
He le na o le piano ma le kitara. O isi la au ma nei a lava. La au le ata tau. Le e tā mausu wai pese Samoa. O le ukulele. E whai milka malo salangi. E whai whai a le lei.